boytaki ji himɓe gaddeteɗi ɗo nder fedde mawne hawji no fille jinganade hakke ɓiɓɓe adama no ɗuuɗi. Laabi kewɗi du kana tokkede ko mosolo majji keɓo. Laabi ɗiye goni laabi tokketeɗi. Amadou Ali Shinakour Djeni ardiɗo hawju golle fedde de.
Ɓi leydi mabeero fuu nde no wodi saɗarma no wawi yarude woytade muɗum to fedde hawjinde durwide ɗo hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nden wara haala e hundukomum ma winde talkuru. Neɗɗo no wawi warde du haala du e ɗemle leydi kalteɗe misali hawsan kore germare bellare e fulfulde e wiide ko wari waddi woytandumum do maane gaɗɗo ɗum gacce. Jomum hokkete nimɓe kettinano ɗum guinam nimɓe mbinde talkur on ɗon deka jungo dow mum nden ko ndu yare to hoorejo fedde on ko mande woytandumum ni ko waɗi to gaɗɗo ɗum gacce. De tawe ndu yara kano yeeso cuuɗi sari on ba se worre to ɗum laato sariyaji ɗiɗi nonni amma fedde nden no wodi lawol tokkitade ɗum. No alama boytali ɗin waɗi no hoorejo fedde hawjinde durudel hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe ɓen wakkata ɗum nimɓe ittaɓe e ƴewtinade dow fii majjum ɓe nodde jarɗo woytandumum on hettinane iɓe godi du lawol noddude gaɗɗo gacce on gam tokka e laabi kiite fedde hawjinde durudel hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe ɗen. Wakkati nimɓe ɗiɗo ɓen fuu potti ɓe kettinana seni lawol heɓama kay iɓe mbawi fonnede kiite on heele.
Deyde ni Allah waɗi naral heɓaki ni naabi en on mbaway fonniɓe.
Ndeni ɓe keppama fonnede nden kay iɓe mbawi yarede to horeɓe.
De mo en goni horeɓe ɓe ɓe bi'oton
tawi ɗum wawi latade hooreɓe hawsu ɓen ma cuuɗi sariya ɗi kotte nder mum ni woni wadde yamirore gam bakka durwidol e filla mardi ko fedde hawjinde durwidol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nden watta wawta hokkude lawol gadduɗo woytandumum on yaade to suudu sariya. Ɗiɗaɓel ngel fedde nden wala lawol fasanade jomum gollal pasatoɓe na wakkatiji gon fedde nden no wawi wadde wiɗagol domum e yaade nokkure nde heɓa habaruji kowani nimɓe pa mani woni yarde boytandumum to fedde nden yoɓantake gomnanti singana fedde nden heɓa miluɓe no kuyfina ɓen gadda boytali mum ɗum du ɓe garda e gonga.